This is an MUT Radio podcast.
It is a Friday. We are giving weekend vibes. I'm the king of OB. Ukona no Shezi Africa on that beautiful song. Kabazela mfuthu ngeke mngana. Hayi ngeke. Awungitshele kahle. Lengoma le. Hey. Isikhiphani kule ngoma emnandi kangaka mfuthu ngeke. This song is so nice. I don't want to lie. No, I want to out of 10. Sure. I'm giving it an extra 11.
Definitely.
This song is so nice. No, Kabazela, mfowethu.
Sure.
Hamba kahle Kabazela.
Hayi, ngiyancinga yakufana.
Are we good? Why le ngoma mina le kangaka manami?
Ngingathini? Hayi, kushuthi into esegazini.
Into esegazini. Hayi, ngeke mfowethu. Imnandi le ngoma, asiyiphusheni. I don't wanna lie. This song is so nice. Sengathi nami mlaleli lapha ekhaya bayithi bangayithola kuphi?
Ziyatholakala yonke indawo nje, YouTube, Apple Music, Spotify, nje yonke indawo
iyatholakala.
Yeah.
Maybe there is someone who's listening. Awumchazela ukuthi lo muntu oshaya le hit emnandi kangaka esenza sisho ukuthi no man.
Weekend Vibes on MUT Radio.
Ubani yena lo bhuti oyigeza kangaka wakwakhabazela khize khabazela mavovo ugcwabe kabani ugcwabe kayihlanje
ugcwabe kayihlanje
siyabonga
umane nsizi uqhamuka kuphi?
Okay, so igama lami ngumnqobi wamkhize waziwa ngukhabazela emculweni. So yeah, ngokokusuka ngisuka eXobo South Coast, yes, but ngokuhlala ngihlala eMayville.
Ngeke ngizokuthiwa nimbisa iqanda lenjelayo.
Hayi, ulimba mangabe
ungalayithile. Ungalayithile. Abakaze bakumbise niqanda lenjelayo.
Hayi, mina wabambisa.
Wabambisa iqanda lenjelayo.
Sure.
No, kulungile mfowethu. No, let's go and drink water and then come back sikhulume naye umnqobi just to hear from him ukuthi yiziphi lezinto ezimnandi kangaka asiphathele zona njengoba esefikile la on MUT Radio. Maybe you do have a question ukuthi umbuze wona. You can drop those questions on 0681608832.
You're listening to MUT Radio.
Thembekile's parents always supported her dreams at MUT.
Imani Business Advisory Services reminded them to pay my fees monthly. Monthly payments ensure I can graduate on time.
Pay your fees monthly. It's the right thing to do. For any concerns, contact Ms. Spongile Mzizi at 031-907-7470 or Ms. Thulile Xele at 031-907-7176. MUT makes it easier for you to pay your fees.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio.
In 1956, over 20,000 women marched to the Union Buildings, united in one voice against injustice.
They carried the hopes of a nation. And today, we carry their legacy in our homes, our workplaces, and our hearts.
This Women's Month, we celebrate the courage of those who came before us and the power of every woman breaking new grounds today.
Happy Women's Month.
MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Minutes after 2 o'clock, Nanglo Mbani. Ngisho kahle ngithi. Oh, Nanglo Mbambe.
Yeah.
Oh, ubanjwa wenzeni?
Ubanjwa angithi lapha kho ingifi, ngishaya ivesi ngithi mina baba kagela ukuthi imali uthi awunayo kodwa usephathini.
Oh,
ngiyena ukuba Nanglo Mbambe.
Okay.
Uyena ukhabazela lo. A beautiful song. Brain Caesar ukhona laphana. Udumingo as well as UGFlex. Oh,
yeah.
Wow. Beautiful song coming through on MUT Radio. Actually, Sebeya Gwazu Gutum Nobi Ukabazela is from a Topo. And Abagaze Bambisi Kandalengelan. So, Ukabazela, Mfuta, Ukazele, Nami Ukazele no Mundongas. We artist la mapiano ne, but also you are a filmmaker, Nkamba Mangala, Pangit. U director, u editor, and I perform.
Yeah.
Again, izwe kahle. Njongo, how do you, how, zonke lezi into lezi, ozenzayo, how do all these things create a discipline together, emsebenzini wakho? Nga nomu ya ngizwa yini.
Gama ya mazu za mugu zingi ipala, tisa kanjali.
Yeah.
Gingatini, gyazinza gale, nje no misipi skati ngisola ngiyakwenza lokho nje mawukuthi ngifikele ukubhala story ngiyasiphala and then ukuthi ngiyawazi evela ukushutha ngiya but mobile film ngiyashutha nge editor so kahlahle ngifunda la editing so isona skati sesisibhe engisithola ukuthi ngisebenze na nalabo ngifunda nabo lokho ku acting
uyazi uMandlokovu
yeah
a blessing can be seen too hard to someone who don't understand your blessing.
Yeah.
But because you understand this poor circle, to you it's just easy even to balance everything. So abona umuntu ongabuka umnqobo uzothey ngeke ubalingo kuninga kwenzayo. We student foot at the end of the day. On top of that kunama module. Kune DP. Uyabona when it comes to blessing, if you are blessed, everything is a balance lion. So,
yeah.
Mina, wekabazela, yine inspire shayo to ukuthanda amapiano, i-genre nje specifically ku mapiano. And what do you feel makes your sound stand out we crowded space or lapana mangabe mhlawumbe usuku perform or wenza something.
Okay, ngiqala ngalokho ukuthi inenza ukuthi umusic wami uphume wothe eceleni. Ngingasho ukuthi ivoice yami.
Yeah, yeah.
So abantu abaningi babe ngincoma ngayo, so acine ngibona ukuthi no man yazi ngayisebenzisa le voice le.
Yeah.
Yeah, and ukungena kwami kumapiano ngangiyifreestylela nje.
Yeah, yeah.
And then ngayipost i-video and then abantu bayithanda, ngabona ama comment, ngabona ama views, ngagcina sengibona abantu abakhulu ukuthi hayibo kuyenzeka le
nto. Yeah, it's possible. Yeah, it's possible.
Ngangena njalo ke yeah kumapiano. And then konje lo muntu imbuzo ukuthi
no bengibuza ukuthi yini eyenza ukuthi music kwakho le genre yakho ewenza ukuthi stand out kwi crowded era, njengoba usushilo ukuthi actually you've answered that question.
Yeah,
ukuthi voice. Yeah, you see, not last of last week but the day before yesterday, ngine Jewel M right here, they spoke the same thing. I voice yam. What about the voice?
What you now saying, no man?
No.
Hey, Lindela, Lindela, this is all about you.
No,
so buya kuwe. So buya kuwe, Lindela.
Ungizweni.
So
ungizweni.
Mina I want to know something la. I want to know ukuthi being in your final year studying dramatic arts at UT.
Yeah.
How has your academic journey shaped you as an artist?
As an artist, ngifundise ukuthi ngibe ne discipline towards umsebenzi wami, ngikwazi ukusebenzisana nabanye abantu since lapha drama it's more of a practical work,
so it's
reheza sebenza nje ndawonye sibaningi. Ngingasho ukuthi kwona okungifundisile nokubekezela ukuthi yokuthi isikhathi sayo. I feel like ukube ngisolanga le thuba leli lokuthi ngiye ngapha ngabe kuningi okwenzeka mhlawumbe kwangivimba empilweni.
Oh yeah.
But lana ngikwazile ukuthi ngibe strong nokuthi ngifunde impilo nje kulesikhashana ngisase esikoleni.
Yeah.
Shout out to that.
Wow.
Very interesting.
That was very profound. Yeah. Okay. So, which do you find more personal, performing on stage, you know, bantu, or expressing yourself through film and music?
Njengoba eshilo uthi wenza zonke lezi zinto.
So ikuphi khona ukubona ukuthi hayi
music.
Why
ngiyabheja ngawo because kahla sengisanda kuqala 2021 yabo, so
indlela obheja ngayo ngathi kunalengane wayithola mawubhala
lutho
awukazi ucabanga ukuyibhalela mhlawumbe uthi cha kumbhalela umuntu lo eyi
akakufiki lapho, ngiyathemba ukuthi sazofika. But
music uyabheja why ubheja ngo music?
Music usungenzile into eziningi njengoba ngilana nje
yiwona.
Yes.
So amathuba, like opportunities, and the people that you meet, and the spaces that you get to be in. Yakuhambisa, like expose.
Music is very powerful.
Yeah.
I'm feeling Shumayela. Mighty God. I don't want to preach.
But
music is very, very powerful. I know why uthi it is music. Because uyabona lama kunama department ahlukile la. Performer a stage expressing yourself through a feeling, film, acting, as well as nagu music. Those are two different things.
Yeah.
Sisalalela umusic kwabantu esaba shona.
Dala.
But their music, we were listening to AKA as well as Unestisi Lemons, Lemonade. So usaphila namanje umusic awufi. Never die the genre.
Never die.
Hey, bafowethu, but it's very powerful. Hey, bengisacela amashumo okunikela ke. Ngicela ninikele.
Njani manje?
Ngicela ninikele. Awuqala icolo okunikele, senikele manje.
Hey, ngakube ngiyacula manje, sinomculo omkhulu la, angifuni ukujaja.
Oh yeah.
Angifuni ukujaja.
We khabazela singabe sisanikela. Let's just proceed. Let us keep the ball rolling.
Sure.
Can you tell us about your projects? Umculo, film, as well as, or rather, a performance. Eyakushintsha kakhulu. And what you learned from it. Yinle eyathuma ukushintshile. Umusic, ifilm, iperformance. Yiphi phakathi kwalama project?
Yam challenge.
Yeah, oh yes, yam challenge.
Yam challenge.
Yeah, iyakuchallenge kakhulu. And yini lo wayifunda? Kukona lokho.
Ngizothini, angizothi music. Because you want to ngisho ukuthi ngifocus ekuyona kakhulu. Lo kunye se sekwa ama activities
nje ngizinto
engikwazi ukuyenza and ngithanda futhi. So yeah, music akulula kuona. Yeah, you wanna challenge engiyisolile phansi kuba khona lezo zinto ezingipustayo ke yabo mhlawumbe ngiyokhlangana nomuntu ozongincoma and then leyo nto ingimotivate ibone ukuthi kugcine ngaseyona i-challenge ngaleyo ndlela yabo.
Oh yeah.
So yeah, ngasho ukuthi iyona into eletha i-challenge enkulu.
Kodwa mina ngokubona kwami there is no challenge la. You were born doing this thing.
Yeah, like unetalent
shemuzele yona nje la emhlabeni. Hey mfowethu, kulungile nangu lo.
Nangu lo mbambe.
Mhlambe kuona la ma projects. Uyazibona wena combining umusic ne film in the future, like u director your own music video.
Ooh.
And with your ama soundtracks wakho.
Yeah. Yeah, cause
definitely.
Even now umusic video wami oqala wa direct wa imile ku direct
umuntu
oshuthayo ke vele. But yeah, ngiyabona ngikwenza konke cause asikho isikhathi sokuhlala phansi.
Hey.
Ngizomela nje ngiyenze.
You can say that again.
You know what? You're smart and you've got a skill. Because doing that minimize the cost.
Yeah.
Skill. Manje into inkinga ngabe ngithi mhlawumbe isi skill usithathe kwa accounting manje
shithi isegazini
ngakho ngithi smart.
He's very creative.
Awukazi ukucela ukuhlakanipha
lutho.
Hey, shuthi wazalwana
nako.
Okay.
Hi. So to someone who is young, who's also like a creative lanje KZN, what advice would you give that person who wants to follow mhlambe like a similar multidisciplinary path but don't know where to start?
Ngingathini, ngathi mina umuntu akalandele inhliziyo yakhe.
Okay,
yeah, ngihlale ngitshela ukuthi it's the thoughts that counts. Ukufika kwento emqondweni wakho kusho ukuthi kumele uyenze.
Yeah.
What if uNkulunkulu ofike waletha lo mqondo kuwena noma abantu bakini abathe okay mhlawumbe let's say ufike lokubhala ingoma yabo leyo mhlawumbe yona nje lozoqala ngayo. Okay, bhale leyo ngoma ubone and enye into ukuthi ungabanaka abantu
kuze
abangi bakwenzele lutho.
It's your thoughts kunento engiyifisayo or rather engifisa ukuyimention towards that ngiyakuthanda ukukhuluma weboni. Uyabona mfowethu kunento ehlezi ehlezi enhlizweni yami ukuthi if you wanna do something, just go for it. Abantu bakubone sewuyenze. Don't go for ama advices. Once waba ne thought, just go for the thought. Wake up in the morning, write that song, and then go and record that song. Don't go and tell your friend, ukuthi, there is a song that I'm thinking.
Exactly.
And they'll discourage you. Ukuthi, do you see the industry right now? Ukuthi, kunjani, kunjani. There are many business ideas that were taken from people because bavuka ekseni benento emqondweni bahamba bayoyitshela omunye tell that person ukuthi we abantu la eminyango I don't think they gonna buy your stuff but today
umuntu
usevule something similar to what that
exactly.
So ngiyathanda lo nto I'm emphasizing ukuthi once waba nama thought. There is a quote that is saying your next move should not be a public information. I'm not preaching. I'm not motivating.
Yashula lente.
Yashula. No, I'm just passing.
So what can we expect next from Umnqobi? Any upcoming projects, ama releases, performances that we should, you know, be on a watch out for?
Yeah, ngasho ukuthi akona ama unreleased ingoma nje njengaleni langlo.
Okay.
Nje unreleased nje le.
Oh.
Nezinye ke ekhona nama music video cause be sound drop project kumele siyipushe
ama
visuals. Yeah, oh ne film cause ngiyabalansisa koni film esishutsayo nje izo kufanele iphume nje mhlawumbe ngawo September.
Ayi siyayidinga futhi.
Hayi.
Uma uthi kufanele iphume siyayicela.
Yazi. Sesayicelela.
Hayi kinkinga.
Ngona ngoba vele senginazo ingoma zakho lana Friday so be see take the listeners through the weekend with
your songs.
As well as nangulo.
Exactly. Yeah. So, yeah, please give us your social so that's a follow Isha, all of that.
Okay, so on Instagram, ukabazela.underscore, as well as TikTok, ukabazela.underscore. Go Facebook, ngobi mkize, besa ilapa in brackets, kukone ukabazela.
Okay.
I'm so sorry. It's ukabazela.
Yes.
Dot underscore. Underscore. Underscore.
No, it's underscore.
Okay. Mm-hmm. All right. As well, nagu TikTok.
Yes.
Okay. I kinking. Mhlambe, if there's someone who wanna book you for an event, mhlawumbe ufuna ukuthi ube uMC, uyabona, mhlawumbe nami ngiyafuna ukuthi mase ngishadelwa, uyabona, uzongiperformela ngoba ngezi ngaze ziwushaye kulonyaka. Yeah, I'm just getting to find that
land. Sure. So okay, enambeni yocingo ngiyatholakala ku 065. Okay, akutholakala mina manager.
Yeah, 065.
0659939 7383 83 Yes.
Kabazela mfowethu.
Yes.
May God bless you. May God.
Now I'm
going to have
may God bless you. Sing a tune music wako can travel all over the world.
Yeah.
I always say this thing to people, ukuthi may your music utole uthando enhlizweni zabantu fike utshale something. Not here in South Africa, but even
internationally.
Yeah, always wish ukuthi abantu bathole amagigi not here in South Africa. Like unomcebo zikodwa wayethola amagigi overseas ngengoma ethi iJerusalem. So nawe ngikufisela such thing to you ukuthi may God bless you. Umnyuzi ukwakho umnandi ngendlela esimangalisayo. May you also get a feature to one of the biggest artists akhona. La maybe one word sesivala that would like to share to someone who's listening to the hangout namhlanje. Ofuna ukuvala ngawo nje ukuthi no we bongele mhlambe nawe ithuba music kwakho bangawuthola. Yes.
Ngibonge abantu. So yeah, ngithanda ukubonga kwona wonke umuntu ongisupportayo from day one nabantu ongisupport izolo nini. Yeah, ngiyabonga kakhulu kukude la siyakhona.
Yeah,
ngiphinde ngibonge shout out to abafowethu esisebenza nabo, G-Flex, Chase Africa, Machi Boys, nje nabanye ke engingasabakhumbuli njengamanje, but niyazazi, ngibonga kakhulu bafethu i-support nokusebenzisana nani. Ngiphinde ngibonge nala e-station ngethi ubeninginike lona likhulu kakhulu kimi.
Ngithanda i-confidence kusakude.
Hey,
la siyakhona. Definitely kusakude la siyakhona. Nathi ngeke siphelele la sikhona. Siyabonga kakhulu mfethu for your time. Sengathi you may travel well. May God bless you.
Siyabonga kakhulu.
Kubonga mina. That was umnqobi ukhabazela kamavovu Cwaba. I've never dated kamkhize before. Have I? No, don't remember.
Hi boy.
Yeah, serious, I don't remember dating kamkhize.
Lama nkazi.
Oh wow.
Nkazi.
Why vele?
Asisho banani.
Asisho.
Bayifihlile cause I.
Yeah,
bayifihlile.
Ngisho asheli stalo vele.
Oh, hey, badumisa kabi ngeke. Ithi wena awusheli
wena.
Awe mam. No, siyabonga uyekhabazela uthe uma ufuna ukumbooka ke laphana ikhona inamba yakhe yocingo 0659397383. mkhize.mnqobi20@gmail.com mkhize.mnqobi20@gmail.com IG it ukabazela.underscore.
This is an NUT Radio podcast.
And drink some few water.